Nambo niamini kuwa sito kuacha, napenda nini sema kilo na chotaka. Mtoto makini, mtoto matata, yani bonge la pini na kwako nimesha data. Njoo tena faster, ondoa shaka, usilie hata kama mbali takufata. Sito choka kusaka, mambo ya westwa doctor, nivumilie Mungu atashusha baraka. Spendi sana ni kupe mumivu, dokta wa moyo wangu, moyoni huna nitibu. That's why juu yako nimejawa na wivu, kama moto mesha zima, yamebaki majivu. I love you.